Another one. I'm your boy. And then he copies Zambia, ladies and gentlemen. Nimangeneka 626 kupala uka kutini peze vakutia Vose vini kanga marazani na shoka Makate ni unachaya pati vose vini vuta Na nchito na isa kusakira sini ipeza Pati bantuwa maona monga nilipenzeru Mabanja yose inani onelamo kutini lipenzeru Kulipecha mene ningatite pano paziko Murungu chendi ya ziba vose vamene ni mapitamo Emu yanga inesi ni malema ni mapala uka so chape Niziwa kutimurungu kusogoro wazani pasa
Wembora fino inyebo choshefe Wembora fino inyebo choshefe Wembora fino inyebo choshefe Wembora fino inyebo choshefe
Ukuru isa kwena
Mama zoena na kikwaka
Nombe fitu fisho pape
Mama zoena na kikwaka
Ano kwaba these days siwa utandiza muntu nga talipe chuma Kwa hafyo uline chuma munago Gata ukwete chuma muru kwa nishita wako pente Nena wafu wapetila nishita tiseni kuno mutu afiriseko Nomba ifingata ugomba nishita kula chita sari Nisemu semu chena wanzati wamene tipeze kana bevi Gaturi na chuma ndiye pamene wabwela Ukabloka bebe nishipa henda Ukankara na ndarama wawaona Na mumariro siwa maone Bako mkaje kuli wandarama
Mbona feno inyebo choshefe Mbona feno inyebo choshefe Mbona feno inyebo choshefe Mbona feno inyebo choshefe
Ukuru isa kwene
Kama zoele na kikwata
Nome finte fisho pape
Kama zoele na kikwata
Let's go. On the mix.
DJ Premu Chazipa Fizimba. DJ D-Type. DJ One Time. Masapula Family Mimona. Seba Boys. Mavike na kumona po. D-Man. Big shout out to Biggie Bro. Biggie J. Aha. Adamson Mbe.
On the mix.